but the rapid growth is visible.
Several notable achievements made in Kampala.
Rapidly growing middle class.
It's the first of its kind in Africa.
If Ugandans are to benefit from more developments like this, they'll have to keep the economy growing.
Mastermind in an order. One production. A baby cool banter. Yeah. City come. No roots in them bulamu. When Bazifunya nenuamu. Bunabulamu, Tabu Sanga Babagenda Babu de Kawa City come. No roots in them bulamu. When Bazifunya nenuamu. Bunabulamu, Tabu Sanga Babagenda Babu de Kawa. Well. Kwasisinkana Kampala, n'emirimu tugikolera Kampala. Ekireta wenjawukana kululunkanira bye batatuyanira. Tebatya bayiwa n'omusayi, bannayuganda tweraza obukyayi. Ebyenfuna tebigulwa musayi, ketukubye guno katubamala kabanzi. Twandibadde bakabi nga tukolera wamu naye ate twesika matayi. Ate nga tweyita batayi, kyovola babwolumu mpowa n'ensirikamu. No roots in them bulamu, when Bazifunya nenuamu. Bunabulamu, Tabu Sanga Babagenda Babu de Kawa City Kamu. No roots in them bulamu, when Bazifunya nenuamu. Bunabulamu, Tabu Sanga Babagenda Babu de Kawa. Chetugova to Chimani, Chetuli to Chimani. Chetudumira Kubin to Via to Tamani. Via to Ogera Kobi, Via to Mani. Nage Mazima Basinga Geva Tamani.
Ukwagara Kweni, na Ukwa Uganda Jenimu. Kumpaliri zanzi ye mubumu. Chituka katakoba na Uganda chechimu. Obutatunda nyafe Uganda.
Entasime bulajiwa. Bana Uganda tusanye tusimeko. Hakatona kari waka mugasonyo. Wetuba tukakoze sabia mugasera. Noluzi nembulamu. Bumanga funye nenkomao. Amazima. Ubanda twaga sanga wabagenda wakale kao sirikamu. Noluzi nembulamu. Bemanga funye nenkomao amazima. Kubanga twaga sanga wabagenda bagalekawa.
Olinyirira dembe jotolinyirira dembe lyange. Mukazi woto kwata ku mukazi wange. Entalo z'obufumbo zisigale mu kisenge. Toyanika buzina bwaffe mbaseketereza.
Okwagala kwenina okwa Uganda gye ndimu. Kwe kumaliriza nze gye mu bufumu.
Tweherere mu bana Uganda kyekimu. Tukimalirize ku kalulu kali.
Well, twasisinkana Kampala. N'emirimu tugikolera Kampala. Ekireta wenjawukana kululunkanira bye batatuyanira. Tebatya bayiwa n'omusayi, bannayuganda tweraza obukyayi. Ebyenfuna tebigulwa musayi, ketukubye guno katubamala kabanzi. Twandibadde bakabi nga tukolera wamu naye ate twesika matayi. Ate nga tweyita batayi, kyovola babwolumu mpowa n'ensirikamu.
Omusayi tegugula mugaati, asama soldier.